and it's a legend for that.
Baby, I know you love this time, so me walking for you in the love.
Well, it's the Yugi on the property.
Yep, when so the wire dress to kill. Zen no dama kwe no deal. So kojere kati kwe ryo sana kamfati. Ebye chibuli wanga pana. Pafu yo badi na getwana. Mkulo na kunganya kana. Awaba wala baba kwana. Hey, mwekeze mwekeze mwekwate kutio ndabe. Kali wange baby. Akuka pretty face ibu inkati mbembale. Chomanya tamre. Mande baka mande, love yoke mande. My ego the alibad, my song in a enevas. Sweet love me a deliver. Mpulida be wana na yekwe. Mwekezo mwekezo mwekwate kutio ndabe. Kali wange baby. Akuka pretty face ibu inkati mbembale. Chomanya tamre. Mwekezo mwekezo mwekwane wotio ndabe. Kali wange baby. Sija kulinda love ushape.
Ne won't buy.